sengasarimo akaba ari umwana wanjye wa mbere afite imyaka 15 ndifuza kuganira nawe
icyo numva nakifuza kumubaza ni ibintu bijyanye n'abakobwa ba kera ko numva ngo abakobwa ba kera ngo kuba baritondaga kandi ngo bakabyuka ngo bakura bakabyuka boza ibyansi koko nibyo
mwana wanjye rero ikibazo mbaje ni cyiza ndagishimye kuko kubaza bitera kumenya abakobwa ba kera nanjye ndavuga ibyo mama yajyaga ambwira kuko ntabwo nanjye ndi uwa kera cyane kera ku bwa mama yambwira ko abakobwa ba kera babaga mu nzu batigeraga bajya ahabona cyangwa ngo batembere hanze mu bantu bambwira ko ubundi abakobwa ba kera barangwaga n'ikinyabupfura urukundo rwo gukunda bagenzi babo bari mu rugero rumwe kubaha ababaruta cyane cyane kubaha abantu bafite intege nke kandi koko yambwiraga ko umukobwa wa kera yarangwaga n'isuku yambwira ko umukobwa wa kera yazindukaga kare cyane hatarabona agakubura agakukira inka koza ibyansi agakora imirimo mbese yo mu rugo mu gitondo kare ku buryo iyo hamaraga gucya umukobwa wakuraga hakeye ntabwo aba ari umukobwa mwiza bamwitaga ko atari umukobwa mwiza uzi umuco bamwitaga ko ari ikirumbo ariko ubwo nyine ngo iyo bamaraga gukora ibyo bajyaga mu nzu bagakaraba bakisiga bakicara bakitegura kwakira abashyitsi
ikindi nakubaza ni uko abakobwa ba kera ngo ntabwo numva ngo ntibigaga ngo ababyeyi babo ntabwo bishimiraga yuko biga ngo bishimiraga yuko bakora imirimo yo mu rugo kereka abahungu ngo nibo bishimiraga yuko bakwiga
ku bwa mama abakobwa ba kera kuko ngira ngo hari ni kubw'ubujiji bw'ababyeyi babo ntabwo bumvaga ko umukobwa akwiye kwiga bumvaga ko umukobwa agomba gukora imirimo we mu rugo akamenya urugo akakukira inka akahirira inyana akakoza ibyansi ubundi agakamisha akicara aho ngaho ku buryo azategereza kuzashaka umugabo ariko ntabwo bumva ko umukobwa agomba kwiga hakiga abasaza be ku buryo n'abakobwa mbese no mu bijyanye wenda tuvuge mu bijyanye nk'ibingibi byo kubona iminani nta mukobwa wabonaga umunani wabo mbese abakobwa bari bazi ko baba mu rugo bakiri batoya bamara gukura bakagenda bakajya mu yindi miryango bakajya gushaka bakabyara nabo bakororoka nuko abantu ba kera bari babizi ariko ikintu cyo babatozaga mbere y'ibindi byose babatozaga kubaha cyane cyane kubaha ubundi umukobwa wa kera ngo yaganiraga bakunda kuganira na ba mama wabo na ba nyirasenge iyo yabaga atangiye iyo umukobwa yabaga ageze mu myaka nka 18 gutya ageze mu gihe cyo gushaka yaganiraga na nyirasenge akamubwira uko azubaha aho agiye umuryango agiyemo uko azubaha sebukwe na nyirabukwe kandi ngo ntanabavuge mu izina cyaraziraga kugira ngo umukobwa wa kera avuge nyirabukwe mu izina cyangwa sebukwe ndetse n'uwo muryango hafi aho ngaho
kubera iki se utamuvuga mu izina
ni bibi cyaraziraga iyo wabaga umuvuze mu izina ngo waba gusuzugwe mbese waba agura umukobwa wubahutse ababyeyi nk'uko wakubaha papa wawe na mama wawe niko wakubaha na sobukwe na nyokobukwe niko mama yajyaga atubwira ubundi akubaha umugabo wabo akubaha mbese umuryango waho agiye gushaka. Abo ni mu gihe cya ba mama, ndi kukubwira ntabwo ari mu gihe cyanjye. Sinzi nimba hari icyo wakwifuza kumbaza.
Uko wagiye ubaho mu buzima nawe ugiye kura?
Njyewe nk'ubwo nanjye mu buzima, mama yajya akunda kucakanganiriza cyane, akambwira uburyo, mbese akambwira uburyo ubundi umwana mwiza. Ariko mu gihe cyacu twe twarigaga, twe ubwo mu gihe cyacu amashuri yari, mbese twarigaga nta kibazo. Ariko mama ka mu miganire yanjye na mama mvuye kwiga, akambwira ati rero umwana wanjye nujya kwiga ugahura n'umuntu mu nzira, umukecuru cyangwa umusaza afite umutwaro umuvuna, ujye umwakira, umubwira uti zana nkwakire wihute, kandi ntugahure n'umuntu mu nzira ngo umuceho utamushuhuje. Ni umuco, kandi ujye wirinda ubane n'abandi bana neza mwigana, ntukarwane n'abandi bana, ujye ukunda kuganira nabo, ibyo bakurusha babikubwire, cyane cyane ujye ukunda kwegera abana b'abahanga kugira ngo ubasobanuze ibyo utazi ubashe kubikubwira. Ubwo ngubwo kuko nkabikora nkiga neza, ariko nyuma naje kugira ikibazo, mama ntiyakomeza kubana na papa aza, mbese mama aza kujya iwabo ho gatoya. Ubwo ngubwo nagiye kurererwa kwa masenge, nkomeza nagiye kurererwa kwa masenge niga mu wa gatatu primaire, nkomeza kurererwa kwa masenge, ariko nsanga masenge nawe ari umubyeyi, mbese ungana nka mama, umeze nka mama ku buryo we yari afite n'akarusho. We yakundaga kutwegera akatubwira ibya kera cyane, nawe nk'uko mama yabimbwiraga nawe niko yabikoraga, ariko akatubwira ati rero bana banjye, dore ubwo masenge yaravuye i Bugande, atubwira ko yari yarahungiye i Bugande mu ntambara 59, atubwira mbese isitwari z'ibintu byagiye biba, akatubwira ati ariko bana banjye ibyo ngibyo mbabwira mumenye ko mutagomba kubishyira ku mutima cyane ngo mubitekerezeho, bwari ubujiji bwacu. Ubu ngubu hari amajyambere, mujye mumbabarira mukundane, kuko natwe iyo tuza kuba abantu beza mbese ntitugire ubujiji, tukumva ibyo watubwira ntidushungure ngo turebe wowe ubwabyo, ntago wenda nta bintu biba byarabaye ngo duhunge abantu bakora ibintu bibahunge. Ariko none mwebwe murajutse, wowe ujye uganira n'abantu bose, ariko umenye uwo muganira ibyiza, ukubwiye ibibi utima amatwi, ariko ntumwereke ko udakeneye kuvugana nawe, ariko uganire nawe, ariko ibyo akubwiye wo kubyumva, wo kubishyira mu bikorwa, mbese umenye ko ari bibi, umenye ibyiza n'ibi, umenye gutandukanya ibyiza n'ibibi, kandi umenye kubana n'abantu bose amahoro, ntugire umuntu mugirana ikibazo. Ati kuko impamvu natwe twahunze ni ibibazo nk'ibyo ngibyo byose byagiye biba, abantu bakagirana ibibazo bakangana bikageraho bashaka no kugirana nabi, ariko wowe ujye umenya kubana n'abantu bose amahoro, ntukagire umuntu mugirana ikibazo, kandi ujye ukunda kuganira n'abantu, cyane cyane kubana umuganira ku ijambo ry'Imana, burya umuntu azi Imana ntakabasha gukora ibibi. Ubundi twese twaremwe n'Imana, mwana wanjye, ntabwo Imana yaremye amoko, ntiyaremye ubutu, ntiyaremye ubutwa, ntiyaremye iki, twese twaremwe mu ishusho y'Imana, Imana iduhumekera mu mwuka wayo, ibyo ngibyo ibyo by'amoko byazanywe n'abantu batazi Imana, kuko umuntu uzi Imana azi neza ko mbere ya byose habayeho Adamu na Eva, twese nibo twakomotseho. twese turi abantu tuva inda imwe, byongeye ko twese turi Abanyarwanda. Abakura dutoza uwo muco wo gukunda Imana.
Kuki se abakobwa ba kera babonaga abahungu bagahunga?
Ibyo ngibyo nabyo bagahunga, ibyo nabyo mama yajyaga bitubwira, kubera ko bajyaga bababwira ko abahungu kugana n'abahungu cyane ari bibi, byatuma babakoresha icyaha. Bakabwira ngo bajye babahungira kure, babihishe, ubundi ategereze igihe azakurira akabona uza akamusaba akamukwa akamujyana bakabana.
None se ko bumvaga ari bibi, ahubwo bo ntibumva ko ari bibi ko bagendana kandi bo batabisha, ko bagendana n'abahungu kandi bo batabihisha?
Ahubwo bagendana n'abahungu, ariko mbese ni wo muco, nicyo gihe tugezemo. Ni ukuvuga ngo ntago abantu bose ni kimwe, umuhungu n'umukobwa ni kimwe, gusa icy'ingenzi ni uko wamenya ngo umuntu uwo ari wese mushaka kuganira, ariko mukaganira ku bintu bizima, ntimuganire ibintu bibi.
Abakera bumvaga ko ari bibi, kwa abubu ntago bumva ko ari bibi, kuko uvuze ngo hajeho ngo igihe tugezeho.
Kera mu by'ukuri nakubwiye ko abakobwa ba kera mu gihe cya mama ntago, mbese nta nubwo banakundaga no kugera ahagaragara, baratinyaga, ntago bumvaga, baratinyaga, ntago batinyukaga abantu, kubera kuba mu nzu kenshi ntibageraga ahabona ngo baganire. Ariko mu by'ukuri ubu ngubu urabona abana bariga kandi barigana, abakobwa n'abahungu barigana, bagomba gutinyukana. Rero ntago bagomba gutinyana, kuko baba bari kumwe kenshi, ku ishuri baba bari kumwe, mu nzira bagenda baba bari kumwe. Ntago rero
abakobwa ba kera urambwiye ngo ntibigaga ngo higaga basaza babo, bongo koko nta n'umwe wigaga ngo bigane?
Harimo bamwe bajyaga biga, ariko muri icyo gihe cya mama tubwiraga ko bigaga, ariko nta bakobwa biganaga n'abahungu. Abakobwa bigaga ukwabo n'abahungu ukwabo. Ni ukuvuga ngo bari bake cyane, higaga abantu bake cyane, ntago mbese nk'umwe ku ijana, higaga abantu bake cyane. Ariko nabo ntaho bahuriraga, bamwe biga ukwabo abandi bakiga ukwabo. Naho ubu ngubu nubwo kera babaga bafite na basaza babo, ariko ntaho urebye ni nk'aho ntaho bahuriraga. Basaza babo babaga bari bahuye inka bakabiye mu mashyamba, wenda bakanabayo, abakobwa nabo bakaba mu rugo bagahura gake cyane. Ariko urabona ubu ngubu abana b'abakobwa bareranwa na basaza babo, baba bari hamwe inshuro nyinshi.
Kuki se babaga mu mashyamba? Ni uko batinya, naho ubu nabo batinyaga abakobwa.
Babaga barimo baragiye inka,
ariko abahungu bo ntibatinyaga abakobwa.
Abahungu navuga ngo, ariko ibyo nanjye ni sitwari nahabwaga na mama, ntago mbisobanukiwe neza. Ariko mu gihe cyacu nta kibazo, abahungu biganaga n'abakobwa bakanaganira, nta kibazo, ntago batinyanaga. Nta kindi wowe wifuza kumbaza? Ikindi kintu uba mbaza? Ibyo wumva byose wifuza kumbaza? Ariko jyewe ibyo aribyo byose, nk'uko kwiga kwanjye narize ka kantu ko kuvuga ngo abahungu bari barabashyize imbere cyane wa mugani no mu gihe cyanjye, nabwo abahungu bari bakiri imbere ni bumva ko ari bo bagomba kwiga cyane, ku buryo naratsinze tsinze barambwira ngo ntago, na musaza wanjye aratsinda, barambwira ngo ntago ngomba gukomeza kwiga kubera ubushobozi buke, musaza wanjye niwe ugomba gukomeza akiga.
Kuki se umusaza wari gukomeza akiga, we ubwo bushobozi babukuye hehe ku buryo we batawubona?
Bambwiraga ko bafite ubushobozi buke butabasha kurera abana babiri, barambwira ngo ibyo ari byo byose musaza wanjye niwe ukeneye kwiga, njye ningume mu rugo njye nkora imirimo yo mu rugo undi musaza wanjye yige.
Kuki se wumvaga ko abahungu aro biga kandi mwarimu wabo atari cya gihe cy'abakobwa ba kera? Kuki wumvaga yuko ari abahungu biga gusa kandi abahungu bariganaga n'abakobwa?
Kwagora bashyize abahungu imbere ni ukuvuga ngo no mu gihe cyanjye nabwo kari kakirimo, urumva twe bararetse twiga primaire,
Gusa.
ariko wumva ko secondaire atari ngombwa kujya kuyiga, kandi na musaza wanjye ayikeneye, kandi badafite ubushobozi bwo kuturihira twese. Ubwo bampitishamo banyumvisha uburyo musaza wanjye ari ugomba kwiga, njyewe nkaguma mu rugo nkiga imirimo yo mu rugo, nkiga kuboha imisambi, nkiga kuboha ibiseke, nkiga mbese nkiga utuntu nk'utwo ngutwo, ubundi igihe kikagera bakanshyingira. Ariko musaza wanjye bakumva ko agomba kwiga akiga ngo azibesheho, abesheho n'umugore azashaka neza, usibye ko bitabashe gushoboka ngo nawe akomeze yige, nibwo hahise habaho ikibazo cyabaye mu Rwanda 94, ubwo nyine ntibyashoboka ko ahita,
Gukomeza kwiga.
ntabwo yakomeje kwiga, ntiyabayeho, yahise apfa n'ababyeyi barapfa, ubwo ngubwo ndasigara. Ariko ubwo maze gusigara nanjye ntago, kubera ibibazo byari bimaze kuba, ntago nahise numva ko ngomba gukomeza kwiga, nanjye narabyihoreye nigumira muri ubwo buzima nk'ubw'iwacu bambwiye, niga uturimo dusanzwe twambeshaho. Ariko numva mwana wanjye, uwo inama nakugira ni iyo gukunda kwiga. Urabona ko ubu muri iki gihe abana bose bariga, abana bose bahawe agaciro, ni ukuvuga ngo ari umuhungu ari umukobwa agomba kwiga, kandi akiga nubwo yaba afite ubushobozi yaba atabufite, urabona ko leta yemeye kubafasha mukiga nta kibazo, akabarihirira. Inama nakugira ni uko wakwiga ukazabasha kwigirira akamaro, ukagira n'abazagukomokaho, ndetse ukaba wagira na bagenzi bawe inama uzi baba batiga bakiga, kandi mukiga mushyizeho umuhate, mushyizeho imbaraga, ubwenge burashakwa, mukiga koko mubishaka, wumva ko ibyo ari byo byose muri iki gihe cyo tugezemo, umwana utize nta kintu yabasha kwimarira, ejo hazaza he ntago haba heza. Kandi mwuko kwiga ukagerageza no kubana na bagenzi bawe neza, abana mwigana nta kibazo, mugakundana, mukaganira, mugakorana etide, mukagirana inama, mugafashanya, bityo u Rwanda tuganamo rw'ahazaza rukazaba rwiza kubera abana barurimo bazi ubwenge kandi bazi n'ikinyabupfura. Numva ariyo nama nakugira, kandi cyane cyane kugira ngo ibyo byose ubigereho ni uko wakumvira ababyeyi, kumvira abarimu, ndetse ugakunda n'igihugu cyakubyaye kandi ariko mbere ya byose wabanza gukunda Imana. Numva ariyo nama nakugira, nimba wumva ushobora kumya kumbaza ibyo wumva wifuza kumbaza kandi nta kindi wambaza. Njye ndumva bihari byinshi byo kumbaza.
Sawa mama, murakoze. Mu by'ukuri nanjye ndishimye kuri iki kiganiro, kuba umukobwa wawe mukuru agize amahirwe yo kuba yaganira nawe ni ibintu byiza cyane bizamwubaka. Hagati aho nagize n'akabazo k'amatsiko, watubwiye ku bintu byinshi bitandukanye, hari igihe watubwiyeho ngo hari igihe mama wawe yatandukanye na papa wawe, noneho wigaga mu mwaka wa gatatu primaire, bituma ujya kurererwa kwa nyogosenge. Ese nifuza ko watubwira ikintu cyamushoboje kugira ngo uce mu bibazo bitandukanye, ndetse harimo n'ikindi kibazo watubwiye ngo hari igihe wigeze gutsinda amashuri ariko musaza wawe aba ari we ujya kwiga, utubwira n'ibindi bintu bitoroshye bizazana biciyemo wenda mu gihe cya Jenoside. Ese ni izihe mbaraga, ni ikihe kintu wari wifitemo ubwawe cyatumye uca muri ibyo bibazo kuva muri icyo gihe kugeza na n'ubu ukaba ukiriho, ndetse ukaba ufite n'abantu batunze iki? Wari ufite ubuhe bushobozi muri wowe bwihariye?
Ikintu cyampaye imbaraga ni uburere nakuye ku babyeyi. Urumva mama yajyaga ambwira uko ngomba kwitwara mu buzima. Noneho nsanze masenge biba akarusho. Muri ya myaka yose masenge nabanaga, usibye ko nagiye mvuga muri make, mbese nagiye mvuga muri make, ariko masenge yajya ambwira ati, rero mwana wanjye, yari umuntu ukunda guhinga cyane, akambwira mu gitondo kare mbere yo kujya kwiga, akambwira ati, mbere yo kujya kwiga ufate isuka tujyane guhinga. Twarabyuka twahingaga ahantu ku rubuye hanakomeye, twarabyuka mu gitondo tugafata isuka tukajyana guhinga. Ndibuka yakundaga guhingura ibirayi n'ubunyobwa, ubwo tukagenda tugahinga tugahinga tugahinga. Nigaga ishuri ryari hafi yo mu rugo, byageza nko mu masaa moya n'igice kamwe ati, ngo rero genda ukarabuke kwiga kandi nuva kwiga ntugatinde mu nzira, ujye utaha uze mu rugo ufashe imirimo mwana wanjye. Ni wowe mwana ndeba, ubwo iwacu bari baramumpaye, nta yari afite umwana umwe w'umuhungu yarashatse, ni wowe mwana afite, ujye ubanza kumfasha turimo. Ubwo nkagenda nkiga, nava kwiga nkajya kuvoma, mbese akanyigisha imirimo, akambwira ati, mwana wanjye ntukabe umunebwe, kuko iyo uba umunebwe nta kintu wimarira, kandi iyo uri umukozi n'upfuye none cyangwa n'ababyeyi bagapfa ejo bakwibeshaho, uwo wagenda ugakorera yagutunga, ntukabe umunebwe, ujye ukora. Ubwo nkava kuvoma nkoza amasahani, mbese ngakora imirimo yo mu rugo, ntiyatumaga nicara kuko ngubwo. Ariko muri ibyo byose akambwira tujye ufata isaha imwe yo kwiga, usubire mu byo mwize, asubira mu byo twize nkiga. Mbese ikintu yambuzaga kuzerera no kujya gukina umupira cyangwa gukina imbata cyangwa iki, akambwira tujye wiga kandi ukore, nibwo buzima bwawe bw'ahazaza koko. Ariko ubwo ntara mbere ubwo ngubwo masenge tukiri kumwe, mama yaje kongera arongera asubirana na papa. Papa yari umukristu cyane, navuga ngo hari wenda nubwo gutana na mama byaturutse kuri mama. Mama ubwo najya mu rugo muri vakanse mvuye kwa masenge, yampaga uruhushya mu kiruhuko nkajya gusura iwacu, najya mu rugo papa akambwira ati, yari umudivantisite, buri sabato tukajyana gusenga, akambwira ati, mwana wanjye ujye ukunda Imana usenge kandi wubahe ababyeyi. Ndibuka ari isomo yampaye ndumva nakibuka iryo somo aho riri, ariko amwe ati umwana uba hase na nyina, ati yaramwaga ati umwana uba hase na nyina abona imigisha, ariko umwana usuzugura ababyeyi aba ikirumbo n'Imana ntago imukunda. Ayo magambo nkagenderaho papa nyine nakantuza ku ijambo ry'Imana, masenge nawe akangisha gukora mbaho gutyo. Ubwo nyine bose tumaze gutandukana kubera bwa bwenge bari baranyigishije, kuko narakoze, nakundaga, narahinze, ndahinga nanjye mpinga ibirayi n'ubunyobwa birera ndasarura, mbese nkasarura nkeza, nkagurisha nkabona amafaranga. Umunsi umwe nza ubwo najya mfata amafaranga ngurishe mu bunyobwa nkayabika ahantu, igihe kiza kugera hari umuturanyi twari duturanye wabuhaga inkangara, arambwira ati uzaze nkwigishe kuboha inkangara. Fata amafaranga nari narabitse ndagenda anyigisha kuboha inkangara, ngura inkangara ndagenda aranyigisha inkangara, nyigurishije nyigurisha icya kabiri cyayo nari narabitse ngo ndabika. Noneho igihe cyaje kugera haza kuza musaza wanjye uvuye hanze, aranjyana anzanira i Kigali, arambwira ati rero ndumva gukomeza kuba muri buriya buzima bwo mu giturage uri wenyine ndumva bitashoboka, none wumva wabasha gukora iki kugira ngo nguhe inkunga izakubeshaho? Ndumva nibyo byose ndumva no gucuruza nabibasha. Nibwo yampaga amafaranga arambwira ati amafaranga agera nko ku 15,000, arambwira ati wowe ugende urebe ikintu wakora kugira ngo nawe ubeho. Ubwo nahise njya mu isoko ncuruza ibintu by'imyenda, imyenda y'abana nkajya nyicuruza gutyo gutyo kugeza n'uyu munsi niyidutunze. Naje kubyara n'umwana nyine nkora ku kazi ko gucuruza imyenda, ndamurera arakura, hari na basaza be babiri nabo ndabarera, ntunzwe no gucuruza imyenda kandi bararya, mbese ubuzima burakomeza mu buryo bushoboka bwose.
Murakoze cyane bw'iyi nkuru, ndumva irafasha mu mukobwa wa mikuru mu bitekerezo, buriya hari umutungo mwinshi muhaye kuko umutungo wa mbere Imana iha umuntu ibitekerezo bizima nawe bizamwubaka. Niba wenda nta kindi kibazo wafite yakubaza, ese hari nk'umugani wamucira ujyanye n'iyi nkuru yajya yibukiraho igihe cyose akavuga ati wenda mama yambwiye iki kintu nzakizirikana mu buzima bwanjye, niba hari umugani wa ujyanye n'iyi nkuru cyangwa se niba hari ikindi kibazo wari bafite kukubaza?
Hari icyozi ufite kumbaza?
Ntacyo.
Umwana wanjye rero ngiye kugucira umugani, ubundi baca umugani ngo ugira neza ukayisanga imbere. Uwo ni umugani ushobora kugufasha mu buzima bwawe bwose. Ubundi mbese impamvu nkubwiye ngo sobanuye ibyo mugani se, impamvu nkubwiye ngo ugira neza ukayisanga imbere ni ukuvuga ngo ugirane iyo ubana n'abantu bose amahoro ukabagira neza, ntugira umuntu mugirana ikibazo, nawe iyo ugeze hirya ugirirwa neza n'undi utazi aho aturutse, cyangwa se ukayigirirwa na ba bandi wayigiriye. Kandi ikindi nanakubwira nanone ni ukuvuga ngo ujye ubagarira yose, ntabwo uba uzi irizera n'irizarumba. Ni ukuvuga ngo nk'uko kugira neza, ntuzavuge ngo ndarobanura ndagira neza uyu kuko tuva indi imwe cyangwa se ndagira neza uyu nguyu kuko dufite igipfano cyangwa ndagira neza kuko uyu nguyu ari uyu n'uyu ntuzi uzagire neza umuntu uwo ari we wese ushoboka ubona ushobora kugira neza utarobanuye ni ukuvuga ngo ubagarira yose nyine ntuzi irizera n'irizarumba ugira neza abantu bose kuko ntabwo ubuzi nawe uzakugira neza
ese kuba umugani uvuga ngo kugira neza ukayisanga mbere mu magambo make wenda na rugero watuha nk'ibyo waciyemo wigeze gusanga imbere kugira ngo umukobwa washore kubyumva neza igihe wenda wagizeho neza nonge umuntu akayikwitura
ineza nagize umuntu akayinyitura cyangwa se ni neza ababyeyi banjye bagize bakaba baranyita ineza umubyeyi wanjye yagize bakaba barayinyituye jyewe cyane cyane niyo navuga nk'ubwo ngubwo urabona no kugira ngo wenda mbashe kuba ndiho ni ukuvuga ngo ni neza papa yagiraga ahantu hamwe hari ahantu hamwe nageze abantu bari bagiye kunyica batanze nyine banze ibi ngibi byabayeho hahita haturuka umuntu w'iwacu duturanye ahita avuga ngo ngo uyu ni umwana wa kanaka ngo yewe ngo uyu mwana ngo mwigire ikintu kimukorera ngo ni uwacu ngo ni mumwumve abantu baravuga bati wa rusaza we wagiye urashaka iki umuntu uramuzi ati aho kugira ngo uno mwana mumwice mubanze munyice ntago nemeye ko umwana ari ikintu kimwe mwamukorera ni uwacu ni uw'umuvandimwe wacu n'uwanjye mumuhe mujyane bitisi nimba mwemeye kumwica mbere yo kugira ngo mumwice mubanze munyice umusaza aramfasha aranjyana bahise bamubwira bati ngaho genda mujyane ararenga yese mujyane komeza umujyane umwana umusaza aramfasha aranjyana arandinda ahantu hose kugeza ubwo ibintu bitunganye mbona mbaye kuvuga ngo ni ya neza umusaza angiriye bitewe n'uburyo yabanyeho n'ababyeyi banjye
sawa murakoze cyane mama ndabashimiye n'umukobwa ndamushimiye cyane kuba mwitabiriye iki kiganiro murakoze cyane kuba mwakitabiriye